Jag vill ha mig dem en si på killar lined up men kanna tocka Mexico. Släck och gång för mannen inna pisto. No, na manishan inna kristo. Muda kuki washa for your info. Wakati watoto nenda disco. Kila ngoma nayo toa chuma. Na manisha bado niko mtani na uza si. So, noma iko real now, I can tell. Hofu ya kupitwa, hofu ya kushika tell. Shida unanisikiza huku narembua ndo utafail. No, your whole story sounds like a stupid tale. Nonsense, nikitoa facts, nina evidence. Respect yote nina end kwa kushinda race. Wakati babu tale yuko insta nani disrespect. Street kuna wana unanisikiza kama president. And dead president, fucking this game na change kinga. Simli tupeleka misri, now Musa nisha team. Washa switch zote za Tanesco with my middle finger. Soma chapa kwenye school bag za watoto Iringa. Bari wale niggas wano hate. Wafia chini chini bila chorus wala sauti ya kwimba. Na bado zenda mjini fuck age. Smoking this rapper zona nikotini. Bitter truth if you all know Vaseline. And people don't believe you. Mkila fact nye mnengiza personal issues. This is our handle personal issues. Kwa sabu huko kuzoyana sio issue. Ukiwa 99 shima ni issue. Slete zo issue. Shule nilichezea red. Nywele zikakatwa parade. Miezi kadhaa ahead ikulu nkazama na dread. Bungeni nkenda na dread. Kwenye pasporti na dread. Kwa sabu baya ni wa mtu wala huko kwa dread. Tale, I'm sure shaisikia interview. Kwenye to the top, volume 1, track number 2. Una style punch kama ile, upo mbali tu. Mwe kwenye pampa, siku niki drop, volume 2.
No time for beef, kakuna beef, indoto itaku beef. All I see is empty, only me, na room takatif. Fanya kuni picture niko ghetto, na vyo andika puff and leaf. Msosi wa dada baby, ukubai savi na toka vitu. Hamna kitu nyinyi, sosiski, mana hamna mbi kitu. Mshajifanya kila kitu nyinyi, wakati amfanyi kitu rap. Pazwenu anajua jini mimi, shengia mjini mimi. Swift kweka studio, look on your list, mana nshawa piku.
Back to young Lunya or whatever Chidi called you. Best rap song 2021, you know the truth. Kama kuna love, unge kaa kimye pita tu. Nliona real face on your fucking stupid interviews. All my life I keep it 99 rasta. Kama kuna love, always dear like 20 no ni this rasta. Nilidhani tuko peace, paka siku kwenye 20 no ni this. Nikakuta like ya disaster. Shikwa vichwa mpaka kili kee kwenye kichwa. Kujikomentisha sante bossi umeinamisha kichwa. Kisa tuwa mekweka list yake wapige picha. Hawata kwa shimu sipo jeshimisha chaki bichwa. Glory ni kwa God for life only. Yeah, ndoa nae tupigani, I'm not worried. Next time ukiulizwa who am I, we wajibu dry. Tell them I'm another story.
Black
Beats.